en un Miguel. Sorba fecho el enigma me Sabona sister es cates na no mamel. Nyazo bis ngento zako indlebe ni. Elis kasha ngikazel ungamel. Eva fetu kahle kahla ngikho right mina. Eva fetu kahle kahla ngikho right mina. Khona into engihlubayo, khona into engidla ngaphakathi mina. Kahle kahle mina angikho right mina. Khona into engihlupha into engidla ngaphakathi mina. Yebo fethu obaba moya mshayo ma. Eva fe, uva ba muyam shayu ma. Amen. Yesu baba, isandla sakhe siyashesha ma. Enje ngidla ngaphakathi na. Eva fe, uva ba muyam shayu.
Isandla sika baba sisnacks sifaka igroza nempamo umkhonto ka baba ukhombe ekhaya ugwaza umabhodi emqolo ifather fika mina ngiyazi mzalwa ingane esebenzayo akukho mnandi eplezini le forum yagcina ukuhleka ngomkhulu silala singalele kulejele nosisi sifisa ngathi baba ngafa makasobu strict makadaki ukahlela ingilo sethu ngesiphule esinodaka. Uthando mina ngilazi ngimthanda kanjani omunye umama owamelotsholwe ngenkomo zosizi. Uthando lukababa lusnacks uthanda uma wakhe owamulala ngeladresa nembobo yekapera umabakabake edining room ebusuku uvika iy'nqindi zenzondo kababa ngomthandazo makamkhahlela ubambezela ngefremu yesithombe somshado ulala ngehlela iyi-1 lo mgodo oyihona ngehasesandleni ukuphupha amathanga wedudla zakamayimali mangithi mamama ubalo sisithito shiye ifull pent emotweni umama mithi thula mntanami engakuzwa esandle esilonde semqolo mama mithula mntanami ngolevazi omlungu emsebenzini mamama wawuphaka crom wamehla kabomvu bokhala mama minix kanjani iboyboy ngilale late ngiphethwe amehlo ilo muthi oshukela kahle kahle ila maspeks engiwafakayo akusukuwe yimi mntanami wabophisa ubabagubophisa igros sandla sikababa sisnacks.